Fantastic music.
Show them my banana. Men sense
letter. We know dapsing it, dapsing it. We know dapsing it, dapsing it. We know dapsing it.
Naweza kuja kiuni lakini mwanangu utapata kichapo. Meseni mwendo wa mbuni baba tuende hapo hapo. Hii ni dub singeli. Unacheza ile kiswaga kuna tabu kiukweli. Watoto swasi na banga
tena. Mwana bakula tatu mtoto weka cha shule. Bakula tatu mtoto weka cha shule. Ikankimbilia dude na mtoto kayo kwa msukule. Mwana kusa sabusa. We sabusa. We sabusa wauni mchezo wa kisasa. Ikaina makainuka meseni ya nampa.
Tugonge mchele na pigia kengele tutumbwe kipele. Piende pija makofi. Pija makofi na wanangu. Pija makofi. Pija makofi team select. Napenda unavochuma gam chicha tembele. Napenda unavochuma gam chicha tembele. Kinama unavochuma gam chicha tembele. Kinama unavochuma gam chicha tembele. Kinama unanoa chicha tembele. Kinuka unanoa chicha tembele. Kinama unanoa mama chicha tembele. Kinuka unanoa we mchicha tembele.
Usisha genge no nini tuliza wenge. Baa zipo sinza. Wingi wa maduka unaulize mweki mesha nuka kitaa. Tuliza kende mama Clare. Hembu chochea puliza wende. Kula bata everyday. Na wachapa wanaka. Nite shata amze pay. Kula gwara kacha. No mavalo valo. Sina wasi na ototo kita. Chikiraru raro na mponona. Wote wanasamba.
Babu msuli unanguka. Babu msuli unanguka. Wache wanguke mwamba na pensi ndani. Babu msuli unanguka. Babu msuli unanguka. Wache wanguke tito na pensi ndani. We tito we we tito we na ujiwe unanizikuwa. We mwamba nye unanizikuwa.
Mali na nyundo kisha tunakugongelea kwenye kichwa chapa baria.
Jaribu kulizima ila bado wapo kwenye mtu wangu. Badman killer, shut up.